Downloadani tikumvera nyimbo zvapamwamba pamalawiwanga.com.
Ndishani kutufike yaba kodi vuto njani mwina ndima lagwa jani kulibu nonduze ndisi ntepulani ndika kumbuka pa mene ntika yamba ndika kondana iwe ndi ineyo mosa yamba panopa kunditenga ngati ndine mundu wamba waiwala zambiri zomwe ine ndika panga wasintanga tika million ufuna anyamata ama million wango sintanga tika million ufuna anyamata ama milioni.
Wasinda, 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 baby, wasinda. Wasinda, 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 baby, wasinda. Surimonga makale, baby, wasinda. Surimonga makale, baby, wasinda.
Tinga gondana kale, mpagana tinga dana ndi abale. Unaliweyo kale panopa unasinda suri monga kale unkandi konda kale uri mfana osagera panopa unasinda iwe unalowelela panopa unasinda pano unalowelela unalinkazo deka sunga funa zambwelela ukanimaliza huka kuya ukango sekelela ubwino wakonda usowa ntawi yakonda isowa ndizambiri mwaiweyo ndiku mazi sowa zomwe huku panga bebezi kumandiboa
wasinda 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 baby wasinda. Wasinda, 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 baby, wasinda. Surimonga makale, baby, wasinda. Surimonga makale, baby, wasinda.
Ntabu yako, ubina wako, ndazo, baby. Chipuchitike ndijani.
Pamalawiwanga.com.